dukanda turi kosha kimi nanda none baravuga ngo nkwe yeah singira uwanu mvango nkwe singira uwanu mvango nkwe iyi mihandira dukanda turi kosha kimi nanda none baravuga ngo nkwe ahe singira uwanu mvango nkwe Jikoburi muzi kare kare mungi tondo Utara changona urana nyiri chondo Ibyo nunze byose nkashyira muri mukanda Ngo atagiri nige mfatira wifata Niyi myibyana by'ikigari ngo nasara Na makundi yinatatana niraha Komeza guhiga ubu karo bwinagwira Ngo ndebe niba nanjye nzakagwira Namataji yahagurutse arashaka ko nangara birenze Nyagasani imana nyize imbeba Ereka inzira y'uko nzifera Mana nabara Mana nabara Twavuye ibyuya batureba Dutigitaba bakiryamye Iyi mihanda iradukanda turi kosha kimi nanda none baravuga ngo nkwe yeah. Singira uwanu mvango nkwe Singira uwanu mvango nkwe Iyi mihanda iradukanda turi kosha kimi nanda none baravuga ngo nkwe Singira uwanu mvango nkwe Zangagari nasetsaga nazo kolere yarazifashe Maze nazo zinjira ishyamba Nizishaka kumva imihanda Nona matagi yahagurutse arashaka ko nangara birenze Nyagasani imana nyize imbeba ereka inzira y'uko nzifera Mana nabara Mana nabara Twavuye ibyuya batureba Dutigitaba bakiryamye Iyi mihanda iradukanda turi kosha kimi nanda none baravuga ngo nkwe yeah. Singira uwanu mvango nkwe Singira uwanu mvango nkwe Iyi mihanda iradukanda turi kosha kimi nanda none baravuga ngo nkwe Singira uwanu mvango nkwe
Ngo nkwe?